Pasta P, le génie de la production. Rumba.
Nurare utarivuze ibyejo bibarabejo wasanga harundu mukunda akagutanga karikocora
numubona umuhakarabo akigusuhuza umuhakabizu uti ese sheri ubibonute ese ubona narakwihebeye mwikofi mfite magafoto kawe iyo ngukumbuye ndakareba oh, uti sheri oh, uti jateme mami uti nukuri sinshaka kukurya umutima ibyo nkubwira bimva ku mutima uta amagambo yose nubwo yanshirana irisigaye nukumukunda yo nurare utabivuze
nurare utarivuze ibyejo bibarabejo wasanga harundu mukunda akagutanga karikocora
nurare
nurare utarivuze
ukorikosa
ibyejo bibarabejo wasanga harundu
akabara
bwanjye karikocora
utinde
Kaneza innocent reconnaissance ingénieur Jean-Baptiste merci beaucoup
mufata gato cy'umujyane mu ka jardin umufate ku matama umwongorere utese wabuzi neza ukuteye utese wabuzi neza ukusa nge mbona usa nk'akarabo kiroza
bivuge bivuge bivuguruhuke bivuge bivuge gerageza amahirwe
bivuge ikiba kibe ntayitinya itarungurutse uti nukuri sinshaka kukurya umutima ibyo nkubwira bimva ku mutima uta amagambo yose nubwo yanshirana irisigaye nukumukunda yo nurare utabivuze
nurare utarivuze
oya ntutinde
ibyejo bibarabejo wasanga harundu mukunda akagutanga karikocora
yo nurare utabivuze
nurare utarivuze
oya ntukore
ibyejo bibarabejo
wasanga
harundu mukunda akagutanga karikocora
amaso yawe yamubonye n'abandi barayafite ntutinde yo
Jido ami des artistes Mehdi Saleh le grand réalisateur Humba
hey.